nanu yaayam ni de dama wor ndax te jigen bu de sey ba jur tom ju mag te gay ndey jangana lan ndey jangana law la chat subhanama sallame law la chat